gam hisude saɗormaji ɗi wonƴi tagol bakaji gonno gaddana remoɓe waɗi tile mabɓe ɓe kokka laabi deme kesi ɗi sembe gam moƴƴinde ɓurna mabɓe. Hannden ndu laabi kesi ɗi no godi nafakka sanne, ɗum ndu waɗi ko fedde leyɗe yasingol gonno ballira remoɓe ɓe ko watta ɓe keɓi mosola saɗormaji ɗi. Ken lorantor ñeñuɗo dow sigila o.
Gollire nde enɗan leyɗe Europe, Caraïbes, Pacifique kañum e Afrika en woni ko joƴƴini ɗum. Ɗum ndu konɗan ni gam gollude dow fii ko darto demal kañum e ñamri. No ndaardu fa hannden gure ladde nder leyɗe enɗa ɗe lintumi. Golle ɗeɗu konɗan min jaara naɗna harata hedde e hokkugol habaruji kañum e golluduggol e kulle jamanɗe enɗan gam batte min cennodira golle ɗe enɗan yaade e pelle goɗɗe hono fawo e gordi ni enɗan. Nder mino tawadu konɗan hara heɓande sukaɓe ummatore ko gollete e majjum ndu kamɓe sukaɓeɓe ɓe joƴƴina campanie ɗi koye mabɓe gam ɓe gaɗa golleɗi koye mabɓe. Tataɓan majjum ndu no wodi golliturgol kulle jamani dow fille kokkol habaruji laatiɗdu konnan kañum woni e duniya, ɗum ndu dow fi ko darto demal kañum dow fi ko darto ñamri fuu e wallude ɗu himɓe golloɓeɓen enɗan heɓana kokkiri kabaruji e dow fi ko ɓeyto demal ngal kañum e lumtagol kulle ko heɓete e demal ngal e hoore muɗum e wattugol rewɓe du hara fi demal ngal e hoore muɗum.
No hawjuɓe sigila o gonno gollida remoɓe ɓe.
Nous travaillons avec beaucoup
minin gollida e golloɓe dow fi demal kañum e remoɓe koye muɗum en gam batte gollal ngal ƴewtine wooɗa. Non tawadu konnan ni sukaɓe ummatore ɓen du minin gollida e mumen hara fi ko darto gollal ngal. Minin golla dow filla lawol politique du konɗan, minin gaɗa hawrindeji batu e dow fi ko darto demal ngal e hoore mum e gollal amin. Ɗon ɗum minin nodda himɓe latiɓe andanɓe fi on enda no garno jewta e nder leyɗe ɗon komin gatta hawrindeji ɗin e koye muɗum en.
Oɗon godi porjeji ɗi cinguɗo nder Sahel o na nder leydi Niger alal misali.
To ɗo Niger min gaɗa porjet o bayide worre ka non woni min balliti suka goto laatiɗo joƴƴini gollire muɗum on du konɗan heɓowi nder majjum mbarjari mawdi nder duniyaru. Gaɗan ndu minin gollida e fedde gonno wiye Sipmen tan.